Even your ears, even your ears, even my ears, even your ears, even your ears. I think in my love, yes, even your ears. I think in my love. O vinjore, a tingi malo, yes, o vinjore, a tingi malo. Brother one. O vinjore, a tingi malo, yes, o vinjore, a tingi malo.
O vinjore, a tingi malo, yes, o vinjore.
Atingi malo, owinjore. Atingi malo,
owinjore.
Arabin.
Atingi malo, yes, owinjore.
Winjore.
Atingi malo.
Sano owinjore. Aywa kanyimi, yes, owinjore. Ekao misangona.
Kochomo goligotha, manotie koe ketoa. panae musalaba kochomo goligotha manotie koe kethoa simba nyaka miduo simba nyaka miduo
simba nyaka miduo
simba nyaka miduo
simba nyaka miduo
endira simba nyaka miduo
simba nyaka miduo
ponya simba nyaka miduo
simba nyaka miduo
wilaya ye simba nyaka miduo
simba nyaka
ndunga nalo simba nyaka miduo
simba nyaka
ni sibiro simba nyaka miduo
simba nyaka
ngemoro simba nyaka miduo
simba nyaka
chunyonga ndo simba nyaka miduo
simba nyaka
sempunya simba nyaka miduo
simba nyaka
fuenyo simba nyaka miduo
simba nyaka miduo
Hallelujah.